wa bo la fo yin ma o se re we nyo wa wo ra
e mu popo me wo ge o very your very yo
akoja
ke mu popo me wo ge o very your very yo.